if you do not go with us. Ngati simungate kupita nafe. Usiku watao, pamene ndinali kupemphera, kumupempha Mulungu za uthenga omweu, ndimafuna kuti ine ndipereke kwa akaidi, apa ndende ya manzini. Mamu ake sindimata kumva, pomwe ndinasala pang'ono kufika kundende. Sindimadziwabe, chomwe ndika na ankula kupita kwanga, sabata lata kundendeku, kunali kokonzedwa ndi nzimu oyera. Koma nthawi panalibe yoti ndiitane anthu kutsogolo kuti adzamulandire Yesu Mpulumusi. Ambuye ndi mfumu, ndimadziwa kuti Mulungu akukonza chinthu china chatsopano, chatsiku la lero. Koma sindinathe kumumva ndipo pomwe ndimabwera kuno. Atate ngati nzimu wanu supita nane, komanso ngati simundiuza choti ndikalankhule, sindikufuna kupitako. Ukufuna chiyani? Ndipo ndinazindikira kuti ndikupemphera monga momwe Mose anapempherera nthawi ina yake. Ndipo ndinadziwa kuti iyi inali mbiri ya Mose, yomwe Mulungu anafuna kuti ndikhale mkulankhula. Mukuona anthu ife ndiwozikweza poganiza kuti timadziwa zose mwa ife toka. Tite kupanga zinthu mwa ife toka, chifukwa choti sitifuna kuyika chikhulupiriro chathu pa wina. Mabala ambiri omwe akupweteka timawapanga mmoyo wathu. Zaka zapitazo pamene tikuzikhulupirira mwa ife toka, ndimomwenso anachitira ana Aisraeli watha zaka 340 ali ku Aiguputo. Ndipo zaka makumi asanu zomalizira ndizomwe anamva ululu opya. Anthu aku Aiguputo anayiwala momwe Mulungu anawapulumutsira kuchilala. Ndipo ankayesa anthu aku Israeli ndi chiphinjo pa iwo, ndipo anawazuza ndi kuwanyoza, ndipo ana awo anawalanda na wapha. Ndipo anakaomba njerwa za Farao, inali nchito yowawa. Moti sakanata kutawa kunchito za thangata muzinthu ngati izi. Dziko umalimva kukhala lowawa ndilosakoma konse. Ndipo pakadali pano ululu omwe unadza unali ali mu njiru kumalo olonjezedwa ndi Mulungu. Ndipo anatumiza zinthu zodabwitsa kwa Farao kuti apulumuke mu njira zosiyana-siyana. 1. Analola Farao kuti awasiye pakutumiza njala yosalekeza. Ndipo kumapeto kwake Mulungu analola kuti ana onse amuna oyamba kubadwa, ophedwa, aphedwe. Izi zinachitika chifukwa chakuti Farao anali atapha ana ang'ono onse. Tu, ndipo ana onse a Israeli mphamvu yake ndikuyankhula nawo ku phiri la Sinai ndi kwa Horebe ku Midian. Mose anakhala zaka makumi anayi kuphiri ndi Mulungu ndi cholinga choti alandire malamulo a Mulungu pa anthu ake. Ndipo pomwe iye anabwerera, anthu aku Israeli anali atayamba kupembedza milungu ya ku Aiguputo. Apa Mulungu anaona ngati wakanidwa ndi anthu omwe iye anawakonda. Koposa anamuuza Mose kuti akaononge ndi kuyambiranso ndi malingaliro ake kuti aone chipulumuso kudzera kwa mtumiki wake Mose. Ndipo Mose anamva zomwe Mulungu ananena. Exodo 32 ndime ya 30 mpaka 34 zafikanso 11. Ndipo unali mmawa mwache kuti Mose anati kwa anthu, mwachimwa kwa kukulu, koma ndikwera kwa Yehova sopano. Napena ndizachita chotetezera uchimo wanu. Ndipo Mose abwera kunka kwa Yehova nati, ha, pepani, anthu awa akuchimwirani kwa kukulu. Nadzipangira milungu ya golide, koma sopano kapena mudzakhululukira kuchimwa kwawo. Koma ngati mukana mundifafanize mbuku lanu limene munandilemba. Mafunso okambirana. 1. Mukuona apa kufunika kwa munthu kulekelera moyo wake kwa Mulungu ndikupita kumoto chifukwa cha Mulungu. 2. Kodi zina la Mulungu linafufuzidwa mbuku la moyo kuti atumikire Mulungu pao kakale? 3. Kodi mukudziwa chisanzo china cha mau a Mulungu cha munthu yemwe anamutumikira Mulungu? 4. Ndipo Yehova ananena kwa Mose, iye amene wandichimwira ndidzafafaniza yemweyo kumuchotsa mubuku langa. Ndipo tsopano mukatsogole ntsogoleri anthu kuka nawo kumene ndinakuuza. Taona mtenga wanga akutsogolere, koma siku la wazonda ine ndidzalanga chifukwa cha machimo awo. Ndipo Mulungu anakantha anthu chifukwa anapanga mwana wa ng'ombe, anampanga Aloni. Ndipo Yehova anati kwa Mose, iye amene wandichimwira ndidzamfafaniza yemweyo kumuchotsa mubuku langa. Ndipo tsopano mukanutsogole anthu kumalo kumene ndinakuuza. Taona mtenga wanga akutsogolere, koma siku la kuwazonda ine ndidzawalanga chifukwa cha kuchimwa kwawo. Ndipo Yehova anakantha anthu chifukwa anapanga mwana wa ng'ombe amene ali wa Aloni, anampanga. Ndipo Yehova anati kwa Mose, mukakwera kuchokera kuno iwe ndi anthu amene unawakweza kuchokera mdziko la Igupto kuka kudziko ndinakulumbirira nalo Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo, ndikuti ndidzakupatsa mbewu zako. Iwo ndipo ndidzatuma mthenga kuti ukutsogolere. Ndipo ndidzapitirisa Akanani ndi Amoni ndi Ahiti ndi Aperezi, Ahivi ndi Ayebusi kudziko loyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, pakuti sindidzakwera mpaka inu, popeza inu ndinu anthu opulupuza. Ndingathe inu panjira, ndipo pamene anthu amva mawu awa oyipa achita chisoni. Ndipo panalibe mmodzi anavala zokometsesa zake. Ndipo Yehova anati kwa Mose, nena ndi ana a Israeli, inu ndinu anthu opulupuza. Ndikakwera kulowa pakati pa inu kamphindi kamodzi ndidzakukanthani. Koma tsopano vulani zokomesera zanu kuti ndidziwe chomwe ndikuchitireni. Ndipo ana a Israeli anazichotsera zokometsera zawo kuyambira pa phiri la Horebe. Ndipo Mose anatenga chihemacho nachimanga kunja kwa chigono kutali kwa chigono, nachitcha chihema chokuma nacho. Ndipo apa ndinali munjira kupita ku ndende, ndipomwe ndimadziwa kuti Mulungu amafuna kuti ndigawane ndi inu nkhani yokhudza Mose. Ndinadziwa kuti Mulungu akafikako ine ndisanafike, kufika kwanga kukhala kopanda pano. Ndipo uwu ndi umboni omwe ndigawane nanu anyamata inu. Mulungu woyera anapita ife tisanapite, ndipo kunali kulandira kwa mzimu. Mukuitanidwa kwanga kumapeto, anyamata anabwera kwa ine ndi kunena kuti, akulu akulu wogwira ntchito pa malowa anawaletsa chifukwa amaona ngati ndi sokonezo. kuchitetezo chapa maloa. Chonsecho amuna ochuluka anali atazingulira. Ndipo mumalo modyera munali phokoso momwe ambiri amapemphera kuti awakhululukire kumachimo awo. Ndikupempha kuti adzamutumikira Mulungu masiku onse a moyo wawo. Amaimba manja mwamba kusonyeza kuti anali kupembedzera Mulungu yemwe ampeza. Sopano dzina la Mulungu likuyenera kulemekezedwa. Ndipo kukanakhala kuti Yesu wakufuna Yehova anantumikira kunka kuchihema chokumana kuja. Ndipo kunali pakutuluka Mose kunka kuchihema. Ndipo anthu onse anayimirira nakhala chiriri. Munthu aliyense pakhomo la chihema lake nachita chidwi pa Mose. Kufikira atalowa muchihemamo, mtambo unafusikira nuima pakhomo la chihema. Ndipo Yehova analankhula ndi Mose ndi anthu onse anayimirira nalambira yense pakhomo la hema wake. Ndipo Yehova ananena ndi Mose kupenyana maso monga munthu akulankhulana ndi bwenzi lake. Ndipo abwera kunka kuchigono, koma mtumiki wake Yoswa mwana wa Nuni ndiye nyamata wa nsinku sana choke mchehemamo. Ndipo Mose anati kwa Yehova, taonani inu munena ndi ine, kwera nawo anthu awa, koma simunandidziwisa amene ndizamuka naye. Koma munati, ndikudziwa dzina lako, wapeza ufulu pamaso panga. Ndipo tsopano ngati ndapeza ufulu pamaso panu, penyani kuti mtunduwu ndi anthu anu. Ndipo Mose anati kwa Mulungu, ngati simudzamuka namfe, simudzatitulusa mdziko muno. Kodi anthu anagwa azatani chiyani? Ndipo Mulungu anati kwa Mose, ndipanga izi wanena, popeza mwapeza mdaliso pamaso panu. Ndipo ndikudziwisani dzina lanu. Ndipo Mose anati, ndioneseni ulemerero wanu. Ndipo Mulungu anayankha, ndidzapanga zonse zabwino zanga pa iwe. Ndipo ndidzatchula dzina la Yehova pambuyo pa iwe, koma sungathe kuona nkhope yanga, popeza palibe amene adzakhala ndi kumuona. Ndipo Mulungu anati, awa ndi malo ondiyandikira, ndipo udzayima pa thandwe, ndipo pa thandwepo ulemerero wanga udzadutsa. Ndidzayika mkati mwa mwala, ndidzasandukira ndi dzanja langa, ndipo ndidzachotsa mkono wanga, ndipo udzaona mbuyo yanga, koma nkhope yanga sidzaoneka. Mulungu anati kwa Mose, anatema ziduswa ziwiri za mwala ngati zoyamba zija. Ndipo ndidzalemba pa mwalapo mawu amene anali pa mwala woyamba, umene unaswa ubwere mawa kupilira Sinai. Ndidzadzionetsera ine pa mwala pamwamba pa phiri. Sindidzakhalanso obwera ndi iwe. Ndipo usalole aliyense pamwamba pa phiri, ngakhale nyama kapena abusa woweta pamwamba pa phiri. Choncho Mose anaswa miyala ija ngati oyamba. Ananyamula ndipo ayamba mawa kupita nadzo ku phiri la Sinai, monga momwe Mulungu anamulamulira. Ndipo Mulungu anasika mu mitambo ndikudzayima pamene panali Mose, ndikutchula dzina la Mulungu. Ndipo Mulungu anavundutsa iye ndikulalikira Mulungu wachifundo osautsidwa pa nthawi chifukwa cha ubwino ndi chilungamo chake, kusunga ndende wa anthu mazana mazana, kukululuka machimo koma kuchosa nkhawa, kuyendera machimo a Atate kwa ana, ndipo kwa ana kwa mibado ya chitatu ndi chinayi. Ndipo Mose anaweramira pansi ndikumpembedza, ndipo anati, ngati pano ndapeza mtendere pamaso panu Ambuye anga, lolani Ambuye pemphero langa lipite pa ife, ngakhale ife anthu okanika ndipo mumve madandaulo athu ndi machimo athu, ndipo titengeni ngati okusatirani. Ndipo Mulungu anati, ona, ndipanga pangano pambuyo pa anthu onse. Ndidzawapangira zomwe sindinapangirepo anthu pa dziko ndi anthu onse apa ino. Zindikirani zomwe ndikuwuzani lero. Ndipo Mulungu anati kwa Mose, lemba mawu awa pakati, kuchokera apa ndapangana pangano langa ndi Israeli. Choncho Mose anali ndi iwo kwa masiku makumi anayi ndi usikuwo makumi anayi. Anadya mikate, kumwa madzi, ndipo Mulungu analemba malamulo kumi pa mwala uja, pamene Mose anasika kuchokera ku phiri la Sinai. Ndi zidwiswa ziwiri za umboni kumanja. Mose sanadziwe kuti Mose ake anawala, chifukwa anayankhula ndi Mulungu. Choncho pamene Aloni ndi ana onse a Israeli anaona Mose ndi nkhope yake yowala, iwo anachita mantha kumuyandikira. Ndipo Mose anati kwa iwo, ndipo Aloni ndi onse olamulira anabwera kwa iye. Ndipo Mose anayankhula ndi iwo. Pambuyo pake ana onse a Israeli abwera pafupi naye, ndipo anawapatsa ngati malamulo amene Mulungu anayankhula nawo pa phiri la Sinai. Pamene Mose anamaliza kuyankhula nawo, anapimpa nkhope yache. Koma pamene Mose anayankhula nawo pa Mulungu kuti ayankhule nawo, anachosa chomwe amapimphirira ku nkhope kwawo mpaka atachoka, ndipo atuluka ndi kuyankhula ndi ana a Israeli. Anaona kuwala nkhope ya Mose, ndipo Mose anabwezera saso chakumwacho mpaka atapita kukayankhula ndi Mulungu. Ndipo iye anati, nawo ine ndichita pangano, ndidzachita zozizwa pamaso pa ako onse, sizinachiteko koma ku dziko la pansi kapena mtundu uliwonse wa anthu. Ndipo anthu onse amene ali pakati pako adzaona ntchito ya Yehova, pakuti chinthu ndikuchitira choopsa. Zisungire chimene ine ndikuuza lero lino. Mafunso okambirana. One. Kodi Mulungu amatisiya kuti timudikire ndi cholinga? Two. Kodi amapitiliza kutiyesa ife ndi cholinga choti timukhulupirire? Three. Kodi amatipunzisabe kuti tidikire malingaliro ake ndi nthawi yake pa ife? Four. Kodi ichi ndi chifukwa chake atisungabe bwino? Panopa ndazindikira kuti tikuyenera kudutsa moyo umenewu kuti tizindikire kupezeka kwa Mulungu. Koma kulipo pa ife, monga momwe mtambo wa Mulungu uno wazindikirisa anthu a ku Israeli, koma amayenera kupita ndipo mu usiku wake moto, ndi omwe unali mlonda wawo, omwe unawatetezera kuzonse. Lero mu buku la Aroma 8 verse ya 14 pali mawu, pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu, amenewo ali ana a Mulungu. Amakonda kutilondolera chifukwa ndife ana ang'ono, amene sitingathe pa ife tokha, kotero ndife omalizika. Pomwe iye amakonda kutilondolera chifukwa ndife ana ang'ono, amene sitingathe pa ife tokha, kotero ndife omalizika. Pomwe iye akugulu ntchito ndi mphamvu yake muchilichonse mumpingo wanga wa Dash Reformed, pomwe ndinali wachichepere, ndinayamba kumapemphera nthawi iliyonse yomwe anthu anali kutero. Ndi mawu awa ochokera mbuku la Masalimo 124 ndime ya 8a. Thandizo lathu lili mdzanja la Yehova, ngakhale masiku ano ndikumaziona ngati mwana wa zaka zisanu ndi chimodzi. Yemwe masiku ano ndikupita kutchalichi ukafika pa dzanja la Mulungu. Thandizo langa nthawi imeneyo linali lochokera kwa bambo anga omwe amandichitira chilichonse, ndipo ndinkaona ngati chilichonse chinali chabwino kwa ine. Kulekanisa ndi ana omwe amangoyenda yenda misewu, koma ndinali woona nzonse zabwino ngati ndinali kuyenera ndi kukhala pafupi ndi Atate akumwamba. Kusiriza punziro zikomo.